Hey, yo, Tron.
Oh shit. Abashima.
See one up in the bang.
Abashima. Abashu abash. Om sabungamas. Om sabungamas.
Nikitaka kuwa big boy, kuna naipinga. Yeah, bebe nyingi pesa nyingi na napushi ndinga kari, kuna naipinga. Yani mnyamwezi na kibunda. Udum, kudunda. Think I do wa chumba. Atu basi kode mwenye nyumba.
Kumanisha nini?
Any doubt?
No.
Anybody can stop me?
No.
Kwani hidi lini yetu?
No.
Anybody can stop me?
No.
Kwa mfano nikitaka kuwa bangala DJ, kuna naipinga.
Kuna naipinga.
Wiki endi Manson, element, kikitimbwi, anaipinga.
Kuna naipinga.
The DJ all day, baby.
Hey, yo, Tron.